ngenhlizwe yeni ungazifunga kusemathandweni kanti no 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 ngi happy yeah ngathi ngayizimbali imbali ikibelinti samshini ngithi sweet Dubai Dubai kukhona bangifela umona kukhona bangifela umona Tongue for no, say, nagegela.